boqon qabaysto waa yaradaan ku maanahay
ah binaadanka si saba waa kuwan
war binaadanka waan arnaa meerka ku jirta attitude
production yo gobada dalega
afufa dhuuya
ajab ka dhigtay tan aday dhaqmeed qarabaan oo aan la maamed serfte adigade kubada saliga no sah amniga alento kus kus face day padiga adikaliga gogos no firash pala page viga ai kubada saliga no sah amniga alento kus kus face day padiga adikaliga gogos no firash pala page viga kubada saliga ah ah kubada saliga ah hey kubada saliga ah ah kubada saliga ah hey odayaasha sali u firaasha nafartan baarihi ka ilaasha shaxakena shakada ku dhexda baasha dadka xamaasha u daan heesayaasha qamqam naga hel irdyaasha faqsinta banaka halka cijiniyaasha tiim talaqnaa laan taafaqnaa ina farbo'naa kaliya qabaqnaa xarfanta bis waysku baqnaa mural la'aan dad taalaqnaa cabsi manaqaan dirada sii balaqnaa cabsi manaqaan dirada sii balaqnaa kubada saliga noo sax amniga alento kus kus face day fadiga adikaliga gogos no firash pala qay jawiga ai kubada saliga no sah amniga alento kus kus face day fadiga adikaliga gogos no firash pala qay jawiga kubada saliga ah ah kubada saliga ah hey kubada saliga ah ah kubada saliga ah hey how to
attitude production yo
ladr ka nahay kado talo gada atitanka igu sub sharo bada dil waxa la galay culumada aniga heesto garoomada dooli casir mo ida wada mesh ka shidan tahay ii wada afu fadhay jawiga iga gada bismihi dil tabo iyer hal ilaab kana fir mer der gacanta isar si kid laba jeer sound pano labadena isku reer smoke hashish on the bear kulaha welcome so wada qeer wa qoreer ifta ina abtas waahir igu sabra indahana shua wa hamar ka ira irde ikara igu sabra indahana shua wa hamar ka ira irde ikara
origa funne
pata saliga no sah amliga alento kus kus face day fadiga adikaliga gogos no firash pala qay jawiga ai kubada saliga no sah amliga alento kus kus face day fadiga adikaliga gogos no firash pala qay jawiga kubada saliga ah ah kubada saliga ah hey kubada saliga ah ah kubada saliga ah hey ha tu mardof qad baan kubata baa qafif waxan quuta kaliya la nadiif jam majiro saahib ham hadeef jijabta ku jidaa jidi mayji ando qowto ne jaati dar rafat mid ba isiri kankaat maha karta waxa laga feelaan oh my god wali gay gaad waxa tay sakarat mid ka geena qabura barakaat kankaat ulta kankaat kadulta adigo fadi maskaxda kabuta afgaad furta marti ka tusta lanta afufta
Abayis abuwis, ma'a salama Wailuwi, duqiyasha, nikiwaye
Ii maada, kamihila buqa, iga ilasha Oh my days, sif sahib ki, oh yes Inta kashidan tahay, 2 days One post na, dutka lehe 2 face One post na, dutka lehe 2 face Oh my days, bigo kwan la
Ryu Music